nashukuru sana kwa sapoti yenu mnayosapoti vijana wangu.
Dapper on the track.
Hey boy, mama msodoki, see you a boy. Kipenzi cha watu kinona na enjoy. Shukrani zende kwa mwenyezi kwa ya mapenzi. Watu ologani siwezi. Yo siku natoka nyegezi na kuja kufight. Jani meketi kwa bus na waza tu mic. Nishike ni chane, yeah. Shabike furai ni julikane. So kila sifa ni kusanye, kila vita ni pigane, so kila picha ni tazamo, so kila mbacho na kiwaza nifanye. I'm so sorry, tusameane. Tuwa duwa hamja ni tupa. Mwiyongu konanya ni siku na kufa. Stajiri kitajwa jina mnaruka. Na mnafurai. Wote msodoki the sun, now ni since day one.
Yo, mic check, 1, 2, 1, 2. Wanami bila crew, nguvu ya umo, upendo wa watu. Hakuna mimi bila nyenye stru. Ona wengine wamechola tatu, kitoa wimbo mapokezi juu. Always on my mind until I die. Hakuna siku mtakayo unakuu. Too much love, nanipokea, nanisupport, naniombea. Together forever, ushindi ni wetu. Meshinda kila vita walikompea ila wakapotea. Yeah, sometime kuna show backbencher. Tunakesha mnaruka na mimi ya ni tunacheka. Ando tunasepa ni tunapeta. Na tukikutana mapicha freshi. Sani kibadi kwenye shetty yo first to face. Mna mada kesi na wapa vesi. Na change number, na kuwa friends yo backstage. It's going down, it's going crazy. Yo amani ya bwana hina nyi wapenzi. One love, yeah.
Alhamdulillah. Yeah, kila ki open my eyes. Bala kateri ya kuna kumtry. Na wezi kushika nkotilio ni mahezi.
Yeah, sometime natoko machozi. Navo nipokea surprise. So doki ze sana nombea kwa mokozi. Kila nki close my eyes. Misi dhurumu nafsi kwangu furafu. Shindi lazima wanojifunza kugelea barini. Wambia watazama misi wa kupima. Yeah, follow for your type. Choni kupe madini. Mana potunza patoshi. Mtachelewa mpaka linu. Kumgodi unatema afu. Kitu na boxi ya nkila na master ya hii kitu. Mtu wakikunja kwangu mini pistu. Baba samhea wajua litendalo. Yani kama alivyosemaga Kristo.
Alhamdulillah. Tumetoka chini hadi kwenye sky. Mora tulinde maisha marefu enye fura tujilipe na tujidai. Unachukua natoka ni shy. Yani kila niki open my eyes. Balaka tela wakuna kuntry. Na wezi kunshika nkotillion miles. Yes I. Yeah.
The Ezekiel of Africa. Young killer. The first and only.
Hey boy,
yeah. Million miles, baby.
Yeah.